kawe urondora umutima w'umugaragu wawe mami umvugutire umindure igikore co gikwiye mu nzu yawe kuko aho ariho honyine na njye nifuza kwibera Uwiteka we urondora umutima w'umugaragu wawe nami umvugutire umindure igikore co gikwiye mu nzu yawe kuko ahuri Yesu ahuri Mwariho nyine na njye nifuza kwibera unyebuke mami mbone mu maso
natukura cyane ubasha rwose kugeza byose kandi nubwo njyewe ntagira shinge na rugero warandamiye Unyebuke mami Mbone mu maso hawe Ususa mavuta Nitawaza wahaye Usuize mo Kunesezwa Kunesezwa nagakisa Unyebuke nami Mbone mu maso hawe Ususa mavuta Nitawaza Unyezeka du